ngorunako lwalero minister w'ebyenjigiriza n'emizanyo Janet Kataha Museveni lwagenda okwanjulira eggwanga ebyava mu bigezo by'ekibiina ky'omusanvu ebyakola omwaka oguwedde. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuteekateeka ebigezo ebyakamaliriza ekya UNEB kisabye abasajja abalina abaana baabwe abakola ebigezo nga bakyabanjibwa ebisale by'amasomero okulaba nti babisasula n'okutuukiriza obweyamu bwe baakola kibasobozesa okufuna ebigezo byabwe. Rose Nabukenya, Mukasa Principal Examinations Office mu kitongole kya UNEB, agambye nti ekitongole kigenda kuyambako amasomero okukwata ebibuuzo ebyabayizi abatannaba kumalayo bisale by'amasomero, ab'amasomero bano baleme kufiirizibwa nsimbi zaabwe.
Kiriza abazadde okusasula. Watwasaba abazadde babakkiriza abaana batuule ebibuuzo nga tukimanyi nti balina entegeeragana n'amasomero. Era nkiyinza okubiriza abazadde bannange nti bagende batuukirize obweyamu bwe baakola ku masomero basobole okufuna ebibuuzo. Yo UNEB kyekola amasomero egawa ekyaganya okusiba abaana abo abatasasula sente obubonero bwabwe ne buba nga essomero lyennyini ligenda ku mutimbagano gwalyo ne bigamba gono omwana tajja kufuna mubanja oni tajja kufuna mubanja kati ffe kusaba kituyinza okukola kusaba abazadde batuukirize obweyamu bwabwe bafune ebibuuzo byabwe kubanga sina amasomero nagondooza tugandi wadde nga gafiizolo gaba gakola ekisa ku mulundi guli gakikolanga gamanyi nti abazadde bagenda kutuukiriza.
Nabukenya Mukasa era ategezeza nti ekitongole kya UNEB kyetegese bulungi okufuna ebigezo ebyava mu kibiina ky'omusanvu olunaku olwaleero. Omukolo gw'okufuna ebyava mu bigezo bino gugenda kubeerawo ku ssaawa 5 ez'okumakya mu maka g'obwa Pulezidenti Nakasero, era minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni yagenda okwanjulira eggwanga engeri abayizi 81 mu 7 abiwandisa okukola ebigezo bya PLE omwaka oguwedde engeri gye baakolamu ebigezo byabwe.